kulanku waxa ay kulan ku aransaday taakulaynta dadka danyarta ee ku nool magaalada Baydhabo daraseynta bulshada iyo qiimeynta wadooyinka dhismo baahan ee xaafado magaalada iyo horumarinta hanaanka walbarashada degmada Baydhabo ee laga gobday magaalada Baydhabo iyo Weyba Gobro ku hayay gudoomiyaha gobolka Bay gudoomiyaha degmada Baydhabo gudoomiyaha xaafado magaalada Baydhabo holwadeenada gudiga qaxootiga barkacyaalka koonfur galbeed odayaalka dhaqanka iyo marti sharaf kale ankoreen gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Wateen iyo Weyba ku hadlay ujeedka kulanka
Cali Wadheer Cabdiraxmaan Dooyo oo ismay buugay kuma buug calzuuni saadi aan hayt me buuha warbixinshal duumay booyala ka bandhigay oo agaasimeesh qowr shal duun iyo man rais maamulka xaafado iyo hoyooyinka dhamaantii oo la ka bandhigay armaa hadii dad saareen ay tahay in ma raayse dirisent oo ma buu magaalada ma buu dirisent oo suubi siyaasadaha amniga iyo horumarka ma buu ee la adkaay dirisent ma buu faa'iido la tmay kamid ah in guriga guri boqol bool guri magaalada ma buu niskir boqol guri kasmay buu qof oo ma buu hor jooga ma buu la suubi xaalad amniga ma buu la socda xaalad ma buu aha ibn aadanim oo ma buu aha oo zoon kas ka jirnay buu la socda hadii qof may buu ahaa tabar duraha iyo qof may buu daacwanaad in baahin hadii arma emergency ku may buu maray may buu noqon gurmada fadhi arma qas marka inshaallah ma isticmaal doonaa dibar ay program cusub oo STDM lanka soo may buu ahaa oo software cusub oo digital ka may buu ahaa oo yaanta may buu degmad may buu soo biis wax aad oo ka iyo wax engineer may buu ku shaqo laay may buu yaa inshaallah may buu la mar doon arma kale oo muhiimad leh fisim sheegay haa podcast may ba may gudbidii codsi oo may buu ka aadan in may boodo oo samay boorban furo waad engineer waad doonay buhar ma wasay booyay may buu ahaayeen ka faalodeen wala may buu muhiim ah in mar hayse process kala mar ee mesh may eedlan sharaxayaan intii marne oo jildinbiin ka hor may boo shuruudaha may boo jidkan ka baahanyay in ko community may buu xaafad may buu cod may buu gordan han gudbiyo may hayse waad may buu dhulka iyo waad may jeeran gudbiyan idkaasi may buu la seeda assessment la ka soo bi qiimeyn la ka soo bi hawlan arag jeedin baa jid oo muhiim ah inuu ay meel qarnayn baan raayay in meel raayis oo us jidkaasi libi ila nadiif lahaa ka baadnay buu ahaa wajigi lamaad oo ahay oo in dismishay walaashay buu ahaa ee la gala arimaha kale oo muhiim u dareen buu nadaafad oo guud magaalada Baydhabo oo yanay buu ahaa diirta la saaray maal maalmo ka dambeeyay tasalka gaaraan suuqan weyn oo dhibaatooyin badan may buu dhibaatooyin markas may buu naga lahayn simay buu xalmay buu lan kale fadhi
dhanka kale gudoomiyaha gobolka Bay Ali Wardheera Cabdiraxmaan Dooyo iyo waliba uusa ka dheeraday muhiimada la kulayey kulanku iyo sida markaas lanku baahnay in lan fuliyo waliba war lanku aransaday
runtii shir oo id muhiim ah arrin badan loo qadarayahay oo aan idinka bogi en guud ahaan gaar ahaan en degmooyinka en xaafado gudoomiyaha xaafado arrimo en amniga door ku yii qaadayaan soonka daraadis oo meelaray iyo injoogteen kormeerka oo nitaay amniga ee roondada iyo la galayaan adama amniga warbixin ka diiben ee warbixin ka diiben nato ee ka maatsiin may kale meel ee ku hadlay waaxyaha dawladda hoose oo waxbarashada waaxda dhulka waaxda injineeriyada waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka branch walba oo kumid ee may buu ahooliye wad ku hayta degmada yaa meelaha ka bandhigtay idana may la raayso tafaasiil faylan gabiidi idana kan mahadnaga hawlu muhiimka iyo ahaayeen degmada iyo gobolka guud ahaan iyo koonfur galbeed iyo adeeg bulshada iyo qayb qaadayaan iyo horumarka beledka leer Baydhabo Baydhabo maadaama ay beled wing at ambaanta management oo dhin walba horumarka oo dareer naftiis baahanyeen iyo onaytay ko onaytay maamulka faraka hayo oo marba heerki ismaro iyo onaytay guidance ambaahmo marka waajibaad ci oo idan gudaan idan ka madnaqe marka mayba codsaday bulshada ku codsaday kanool gobolka Bay khaasatan beledka Baydhabo in iyo onaytay la shaqeeyaan waaya dawladda hoos iyo digmada iyo laamaha amniga dhamaan oo anti ku hol galaas oo ka hayto adeega guud ee hayto oo amni iyo caafimaad iyo horumar iyo walbarasho in walbale in ilka la shaqeeyaan baahiyaha iyo shiliid iyo walbooyada kor hadii bulshada aan qab marka bulshada inay door ka yeelato iyo ku qaadato ya meel raayo ee qotada may kale in sheegana in aanay tooy in shuruucda la dejiy dhulka guriyad la dhiso in la weelba meel inuu soo dhisana ee kooyan degmada waaxda dhulka iyo nato engineering iyo kooyan oo kala taladan lamba meel raay isku qaada meel raay fasax meel isku dhiso oo lamba fasax walaal lamba fasax leena dhisa meel uu way waal la weelba isku dhisada oo meel isku deer jidid tilki loo hay in aan ay tooy meel raay isku mardin bandeen dadka dhulka gadaw naftiyo oo meel raay dhulka wiin inta gadan dadkan qeybiyana gadgadaan meeliyo walyon kala talan dawladda hoose waxa dhulka kala talan iyo engineering iyo kala talan inay on well marka saasa way is qoyseen dawladda doorki lahayd madis qaada iyo horumarkana ka qoyay wal maana ka fadhiyo bilidu la erkoran meelaha ku baayeen laakiin in lamba dhinigu soo doon isku dareer sheekada tii hor lahaatay
waliba kulanka liska afkoraday in la soo bi barnaamij lanka magac dare darasaynta shacabka si boqolkii kuruba lanka soo bi gudduq warhayo xaalado dadka